Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mudukurikire no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ibiciro by'ibiribwa biriyongera cyane mu Rwanda. Muribuka ko ejo bundi kwa kabiri w'iki cyumweru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yagiye gutambagira mu masoko y'i Kigali, umurwa mukuru, areba uko bimeze. None rero munyemerere twongere twumve inkuru yabikozeho.
Hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa nkenerwa bya buri munsi. Aho ijwi rya Amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa Kigali, nk'isoko rya Kimironko riri mu karere ka Gasabo, isoko rya Kicukiro riri mu karere ka Kicukiro, no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa Kigali nka Kabuga, ndetse no mu isoko rya Nyagasambu. Usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo, umutsima w'ibigori, umuceri, imyumbati, ibijumba n'ibitoki, ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe. Ingero zimwe ni nk'aho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga 400 cyangwa 500, ubu kikaba kigura amafaranga 1000 cyangwa 1200 nko mu isoko rya Kimironko, ndetse no mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umuceri ugura hagati y'amafaranga 1400 n'1600. Ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga 200 cyangwa 300, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali abaturage bavugishijwe ibya Amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi.
Ibiciro biri hejuru, amavuta, isukari, umuceri, ibirayi n'ibishyimbo byazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora kubigura aho bigeze uyu munsi.
Ikiro cy'ibirayi niba ari 500 se, ibirayi twarabyibagiwe, turahangayitse. Rubanda rubusuza rya gute? Ikitwa imboga, twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira, barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubira. Nteka rimwe ku munsi.
Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa Kigali gusa, kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira. Mu karere ka Musanze na Rubavu, uturere tuzi ukwezi ibirayi, abaturage babo babwiye ijwi rya Amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini, basigaye batakibasha kukigura nabo.
Nuko bwa mbere muri Musanze ibirayi bivuzayo amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yaguze.
Nduye mu karere ka Rubavu, ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngiye yarabuze. ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake noneho abahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye
ari umuturage wa hano mu Kinigi agura ibirayi byo kurya ubwo ni ukuvuga ngo udafite amafaranga no gushakisha mu bindi biribwa arya
ikibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose ntigituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke
cyo kwasaba leta nuko yareba uko ikigenza ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru cyo twabisaba nuko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka
turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose
abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buyenze ikindi gerutse kuvugwa na Bwana Cassie Karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeze ari mike gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe
ubu nta musaruro uhari rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi ariko sezo turi kwinjiramo izaduha umusaruro mu minsi iri imbere rero sezo a yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi ntabwo ari kimwe muri iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka byatumye biyongeraho
imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri 15.9% ugereranyije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya 23.6% ugereranyije n'umwaka ushize asuta kagoye ijwi rya Amerika i Kigali
ikaze rero kuri mwese maze mwiganirire n'umutumirwa ni Ndizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa Decor umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda Damien niwe urahura komeye
muturaho turakomeye bwana Thomas
Namahoro
nyine nk'uko byumva hari ikibazo kizamuka ry'ibiciro ku isoko n'ibindi biduhangayikishije hano mu Rwanda
ngushimiye cyane ibyo aribyo byose uyu mwanya wose uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mubyiganirireho nyine none se ubwo ngubwo mwebwe mubikurikiranira hafi muri societe civile by'umwihariko mwebwe muharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda koko mubona biterwa n'ibiciro bya za mazutu na esansi sezon itarabayemo umusaruro mwiza mbese mu magambo makeya impamvu mwebwe mubona ibiribwa bigenda bibura n'ibiciro bikiyongera ni iyi
impamvu ituma ibiciro bizamuka ni nyinshi ariko nk'uko mubizi iyo ibicuruzwa cyangwa ibiribwa byagabanyutse ku isoko byanze bikunze ababishaka bari benshi iyo babaye benshi rero bituma na wa wundi ubifite ubicuruza abiza azamura igiciro kuko nawe kugira ngo abibone bimugora bigatuma rero hazaho n'imvugo y'abacuruzi bumvikana bagashaka ku isoko babone indonke mu bigaragara rero byagaragaye cyane mu gihe cya COVID-19 impamvu nyamukuru kwizamuka ry'ibiciro ku biribwa mu Rwanda naho byahereye icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe imibereho ya muntu cyane cyane mu bukungu byatumye rero n'ubuzima bw'abatararwaye iyo ndwara hari abarwaye ndetse n'abahitanwe n'iyo ndwara ariko hari n'abatararwaye icyo cyorezo bagerwaho n'ingaruka bitewe n'ingamba zashyizwe mu gukumira icyo cyorezo cya COVID-19
by'umwihariko ingamba zaguma mu rugo
ingamba zo gutuma noneho n'abahinzi batabona abakozi kugira ngo basarure n'umusaruro wari mu murima urumva niwe wari ufite ibihingwa biri mu murima waba bashaka kubisarura wenyine kuko abakozi ntibari bakiboneka babaga bari muri guma mu rugo ndetse n'abikorezi b'imyaka nabo ntibabashaga kuza nk'uko bikwiye, kuko hari imodoka zigenewe gutwara ibyo kurya zose ntabwo zari zibigenewe. Wumva bagomba gusaba uruhusa kugira ngo bajye gutwara imyaka mu byaro hirya no hino. Ingaruka rero za COVID-19 nkaho zakumye rutendere, kuko ubusanzwe ibi bikorwa bisanzwe bifite ibibazo cyane cyane bishingiye ku musaruro mukeya wari usanzwe imbere mu gihugu. Urumva rero isi yose yari ifite ikibazo cy'indwara ya COVID-19 icyo cyorezo. Urumva bose bari muri guma mu rugo, nta byo kurya byaturukaga hanze ari bikeya, n'ibibonetse ugasanga ku isoko ari bikeya, no kuguma mu rugo bigatuma nyine bitabasha kubageraho nk'uko bikwiye. COVID-19 rero yagabanyije umusaruro mu buhinzi n'ubworozi hashingiye ku kugabanuka kubyifashishwa ndetse mu buhinzi, kuko byinshi bituruka hanze. Murabizi neza nk'ifumbire ntabwo tuyibona imbere mu gihugu. Hari imbuto zimwe zituruka hanze, ndetse n'ubumenyi buke bwo kwitegurira izo mbuto mu buhinzi. Harimo ubumenyi buke, abahinzi bafite ubumenyi buke, ndetse hari na tekinoloji batabasha kuba bafite ubumenyi muri byo kugira ngo bahinge babone umusaruro uhagije. Ndetse n'ibitwaramo ibyo kurya aribyo bita ambalaje nabyo ni bikeya, ku buryo gukusanya umusaruro ugeza ku isoko nabyo birabagora.
Niko se Damien,
rero nk'uko mubizi hateyemo intambara ya Ukraine nayo yagabanyije ingano y'ibyinjiraga cyane cyane imbere mu gihugu. Murazi biriya bihugu nibyo bikora ifu, nibyo bigira ifumbire mvaruganda, bikatunganya imiti, ndetse n'ingano niyo bituruka mu biriya bihugu Ukraine n'Uburusiya, ndetse n'amavuta niyo bituruka. Ibyo byose, aya mavuta yo guteka, aya mavuta aribwa n'ibindi byinshi niyo bituruka, n'ayo mavuta peteroli byinshi niyo bituruka. Urumva rero kuba iriya ntambara nayo ihari nayo yateyemo bituma umusaruro muke uboneka, noneho n'ibyaturukaga hanze byakavaringaga wa musaruro dufite mu gihugu. Ntibigaragare ko dufite umusaruro muke, ni nk'aho twagiye ahagaragara, bituma noneho dutungwa na twa tunyi duke twari dufite imbere mu gihugu natwe tutabonekera ku gihe. Bituma rero izamuka ry'ibiciro ryiyongera.
None se Damien, yego, reka twigumire mu Rwanda Damien.
Afurika ibindi bihugu bituro byarazamutse ku buryo tutavuga ngo ni u Rwanda gusa, ariko n'ubundi nk'abanyarwanda twumva hari ingamba zafatwa kugira ngo ibiciro bibashe kumanuka.
Yego nyine Damien, nko muri urwo rwego rw'ingamba, kuki ibiribwa bibura? Yego, izo ngorane zose urazivuza, ariko rero icyo nashaka kuvuga, nta buryo bwo gushyiraho ibigega byo kwiteganyiriza buhari mu Rwanda.
Muri make icyo gitekerezo numva leta yaragitekerejeho na mbere hose, ibigega byari bihari imbere mu gihugu, ariko wenda ni ibigega bimwe na bimwe bijyanye no gukusanya umusaruro ukomoka ku bigori. Nibyo bigega hari twari dufite mu Rwanda, ariko ntabwo ari ibigega bigaragara ku myaka yose, ku bihingwa byose, ni ibihingwa bimwe na bimwe. Urumva rero kubera izi ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 z'intambara ya Ukraine, numva leta hari ibyo izakora kugira ngo habe ibigega bishobora gufasha mu bihe nk'ibi, ibihe bikomeye nk'ibi, kugira ngo Abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya. Buriya ubushobozi bw'Umunyarwanda ku isoko muri iyi minsi rwose harimo ibibazo, buri hasi cyane, hashingiwe nyine ko benshi mu Banyarwanda batunzwe na bwa buhinzi n'ubworozi twavuze ukiri ku kigero cyo hasi cyane. Urumva rero kuba umusaruro uri ari muke imbere mu gihugu ni impamvu nyinshi bishobora no guturuka no ku kirere kitameze neza, ihindagurika ry'ikirere, ndetse nk'uko twabivuze na bya bintu byose bibura ifumbire n'ibindi. Ariko Bwana Tomasi, ubungubu haracyari agahenge ku buryo leta nayo yagira ibyo yigomwa kugira ngo nibura abanyarwanda babashe kubona ibyo kurya.
Turaza kubigarukaho ariko tutatinze cyane kubera ko iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, ahubwo ni icy'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire Haragakiza Deogratias aho ari we mubanza kuganira. Haragakiza we?
Ndabumva.
Urahura komeye?
Yego urakomeye.
Wabwira umutumirwa aho uherereye?
Bo, je ni mu Burundi bujumba aho bita mu Kamenge.
Ye, nuko nuko. Murumva Ijwi ry'Amerika neza?
Bacha ndabumva cyane.
Nuko nuko. Noneho rero gusha ku ngingo.
Ndabumva cyane.
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Bore naji soni mabuza yuko muri ko munaganira kwizamuka giriro cy'imfungurwa.
Yego yego.
Wanyumva?
Ye, ndakumva.
Cyangwa se ifungurwa navuga n'umuntu ko muri ko mwavuga mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo kiyata ni kimwe gihugu cy'u Rwanda aho nyine bujya no mu Burundi cyangwa no ku isi yose kirahari. Cyambere cyambere nyamukuru, ku isi yose ubuzima bubwiriza kuzimba kubera iki? Urabona ko umunsi urera, niko abantu ku isi bagwirira. Kandi amatongo nko muri Afurika nk'akarorero, abantu benshi n'igihugu benshi wayo kubera uburimi n'ubworozi. Twabye kuba tubayo kubera uburimi n'ubworozi, amatongo atarayaga abantu bagatera bagwirira. Cyose ni icyo nibyo nevuga ngiye bari kumavugwa ikaba n'ibirangi abantu riri ku isi nta mu Burundi mu Rwanda no muri Afurika hose. Ikintu cya mbere nyamukuru turi gukora ni uko yaba amaleta y'u Rwanda no muri Afurika no mu Burundi harimo kubazame na mbere ingamba zo kwita cyane ku bijyanye n'ibirangi abantu kuri iki gihugu nyamukuru gihanze isi. Icyo kidatoreho umuti ubwo mugira ibigega cyangwa imikagira gute burya umurimi turi ko ubukene buri mu banyagihugu ntitukwiruhira. Uriya abantu bazoma bagwirira amaturutse rumwe burabire nayo ahari ku isi acyongera.
Ye, Haragakiza, Haragakiza urakoze cyane.
Abantu bose uyinda bumva cyane.
Ye, urakoze rwose igitekerezo cyawe twacyumvise. Reka duhe umwanya umutumirwa hanyuma agire icyo abivuga. Urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane kuri abategereje.
Ye. Damien, umwanya ni uwawe rero. Damien?
Ko ibihugu byose bifite ingorane y'izamuka ry'ibiciro ku isoko, ndetse iyo urebye usanga ari ikibazo kigaragara cyane muri Afurika. No muri Afurika rwose ibihugu byinshi abaturage bararira bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko. Ariko icyo twavuga ni uko buriya Afurika ni nk'ikigega, ni ikigega cy'ibyo kurya, ni ikigega gifite byose. Ariko iyo habaye impamvu runaka, cyane cyane nk'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, nitwe ba mbere dutangira kurira tuvuga ko nta byo kurya dufite. Sinzi rero, biragaragara ko leta zacu zagombye gushingira kuri iki kibazo cy'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse bagashingira no ku kibazo cya COVID-19, bagafata imyanzuro ihamye kugira ngo bubake ejo hazaza h'abatuye Afurika. Icyo twifuza rero nk'Abanyafurika ni uko twakorera hamwe, tukihaza mu biribwa, tukirinda ko havuke inzara, cyane cyane ko biduma gutekereza ku biva hanze tutazabasha kwihaza mu biribwa. Aha rero ni icyifuzo dufite nk'Abanyarwanda ndetse n'abandi batuye Afurika, cyane cyane abaturage bo hasi, nuko tureba leta zacu ko nizo zitureberera, nizo zifata ingamba zikaze. Ubu rero ni ahabo kugira ngo barebe kure. Dufite abashomeri benshi, dufite urubyiruko rudafite akazi, dufite abantu benshi badafite imirimo. Rero ni aha leta kugira ngo abantu bose tuvane imifuka mu tuvane
amaboko mu mifuka, yego,
ahubwo dukore duhinge, tujye mu mirima duhinge, tubone ibyo kurya bihaza abatuye Afurika.
Ariko rero Damien, Haragakiza Deogratias uri mu Kamenge mu Burundi aravuga ati hari ikibazo cy'abantu bagenda bagwira, ni ukuvuga bagenda biyongera, noneho n'ubutaka bukagenda bugabanuka.
nibyo abantu bariyongera cyane ndetse n'ubutaka urebye mu Rwanda. Rwanda ni igihugu gito cyane kandi population nangwa abaturage bariyongera ku bwinshi ku buryo nibyo navuze nyine tugomba kureba ubuhinzi buhinga mu buryo bw'iterambere ku buryo kugira ngo twihaze mu biribwa. Dutegereze igihe cy'imvura, dutegereze igihe cyiza kugira ngo ariho duhinga, ahubwo ibihe byose twagombye kwitegura guhinga kuko hari ibihugu imvura itagwa ariko barahinga. Hano rero icyica abanyarwanda nuko bategereza ibyo bihe byiza ngo ariho babanza guhinga. Urumva rero nibyo koko uretse n'ibyo byorezo n'izo ntambara, ukwiyongera kw'abaturage nako bishobora gutuma ibyo kurya biba bike.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku kibazo cy'ibiribwa n'ibiciro bihanitse byabyo nyine, ibiciro by'ibiribwa by'ibanze mu Rwanda. Uwo tuganira ni Mbizeye Damian, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda, ADECO mu magambo magufi. Kuri telefone dufite Kavuke na Nyirimana Saveri. Dore kuri Kavuke urakomeye.
Namaze kuri Facebook ayo ngayo.
Yego.
Ariko ni Pacifique Kayiranga amazina ababyeyi banjye.
None ukabuherereye se Kayiranga we?
Nari mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo.
Ni mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Burasirazuba bw'u Rwanda niho merereye.
Yee. Nuko rero gusha ku ngingo.
Gutese bitanga rero ku bijyanye n'ibiciro bigenda bihinda, navugaho ku ngingo ebyiri. Icya mbere mbona kibitera ni ubushobozi bw'ibyo duhinga cyangwa se ntabwo ari ubushobozi. Ntabwo turi kujyana n'igihe cy'iterambere tekinoloji, gukoresha tekinoloji muri make mu bijyanye n'ubuhinzi. Nakubwira mu bihugu byinshi, ntabwo nagiye mu bihugu byinshi, gusa hari ibyo tugenda ndeba ku ma YouTube, ndeba nsoma mu bitabo, ukabona ko mu bindi bihugu nka za Pakistani usanga bahingisha imashini. Ibyo rero mu Rwanda ntabwo nabonye ni ikibazo gikomeye, gusa hano mu Rwanda usanga umuhinzi agikoresha uburyo bwa gakondo, ugasanga ifumbire ni mu buryo bukiri hasi, ugasanga ifumbire nyinshi nkunganire n'ibindi, ariko uburyo duhingamo bwacu mu Rwanda ndetse no muri Afurika buracyari hasi. Ikindi ntabwo umuhinzi iyo agiye guhinga hano mu Rwanda imerewe ntabwo amenya imihindagurikire y'ikirere kandi n'ikintu cyugarije isi. Ibyo ngibyo bikajyana na wa musaruro tuzabona. Umuhinzi azahinga hanyuma haze izuba rikabije cyangwa se haze imvura ikabije izatuma wa muceri cyangwa se za mbuto yahinze zitwarwa n'imvura.
Kayiranga we, Kayiranga ndagushimiye. Ndagushimiye, hiniraho ngaho. Wasobanuye rwose bihagije. Noneho ahubwo duhamagare na Nyirimana Saveri, hanyuma umutumirwa Ndizeye Damien abasubirize hamwe. Nyirimana
ndabumva cyane.
Uraho urakomeye?
Muraho neza.
Wabwira umutumirwa uherereye nawe se?
Ngende mu Rwanda mu karere ka Huye ni mu majyepfo y'u Rwanda mu murenge wa Ngoma.
Muraho neza aho ngaho Ngoma?
Ngoma turakomeye.
Nuko ni byiza. Gusha rero ku ngingo.
Ngewe rero ukuntu mbibona, ubundi mu Rwanda urebye nk'ibihingwa umusaruro tubona mu Rwanda, umusaruro mbumbe ungana n'uwo dukura n'uwo dukenera hanze, kimwe cya kabiri cyawo n'icyo dukenera hanze, byose birangana.
Iyo mibare uyikura he? Nyirimana
ndakumva.
Iyo mibare uyikuye he? Wabisomye he?
Nyine impamvu bigaragara gutyo.
Komeza. Telefone ya Nyirimana iracitse, muratubabarira. Ariko rero hari agatekerezo yaratangiye avuga ati ibyo dukura hanze n'ibyo tweza mu Rwanda birangana. Reka Ndizeye Damien araza kubitubwiraho, duhere ku byo Kayiranga Pacifique yari yavuze. Damien, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. mubigaragara kibazo Kayiranga yavuze mu byukuri abantu bose abahinzi bose bashingira kubije kugihe cyashyizweho hari cyo guhinga akabayeho batangira gutegura ibikoresho kwitegura guhinga ibyo nabyo ibihe bihindutse usanga nabo bahura n'ikibazo cyane cyane umusaruro ukaba muke kubera bategereza cya gihe cy'ihinga noneho igihe gihinga cyatinda wenda imvura igatinda kugwa cyangwa ibihe bigahinduka bigatuma noneho batinda guhinga niyo bahinze hakagwa imvura nyinshi hakaza isuri noneho bya bihingwa bikangirika ibyo byose rero birasaba ko abanyarwanda bamenya ko ibihe byose abantu bagomba guhinga badategereje igihe cy'imvura nuko rero nk'uko Kayiranga yabivuze hakenewe ikoranabuhanga mu buhinzi bakamenya kuhira bakamenya ko bagomba gukoresha amamashini n'ibindi bikoresho gakondo ariko bakuhira ku buryo babona umusaruro igihe cyose nk'ubu ngubu iyo urebye nk'ibihingwa biri kuboneka muri iyi minsi byose ibiciro byarazamutse kubera umusaruro muke wabonetse n'ibihe bibi twagize igihe cy'izuba kirekire rero byatumye umusaruro uba muke nk'ubu ngubu ibirayi biragura amafaranga 500 mu mujyi wa Kigali amata yageze ku mafaranga litiro amafaranga 700 kuri litiro ku matata yaraciye mu nganda urumva rero ibyo nabyo ni impungenge ko ibiryo ibiribwa ngandurarugo byose bizamuka noneho wa muturage utishoboye nawe ugasanga aritwa n'inzara kubera ntaho avana ubushomeri ni bwinshi abantu ntibafite aho guhinga mihato n'abafite aho guhinga ntibahinga ngo byere kubera ubumenyi buke mu buhinzi ibyo byose rero igitekerezo Kayiranga yavuze nicyo koko harasabwa ingamba n'ubumenyi kugira ngo twihaze mu biribwa
ndizeye
tutabishe rero ku kibazo cya nyir'imana kivuga ku musaruro mbumbe nta mibare dufite nta n'ubushakashatsi kugeza ubu ndabona buvuga ku mubare mbumbe n'ibihinga imbere ko bingana n'ibituruka hanze
yego ndizeye Damien aka kantu ko kuhira karagaruka nanone kubira ibya bigega kuko n'amazi agira ibigega nyamara kandi kuko gutegereza ko imvura igwa mu Rwanda kandi u Rwanda rufite amazi menshi ntabwo byumvikana ariko rero birahari none se abantu babika amazi gute hari ibigega by'amazi mbese mwagira inama leta kubaka namwe mukabafasha
buriya hari gahunda ya leta yo gutega amazi nko mu mijyi ugasanga urabona nk'amazu abantu baturanye amazi ava hejuru y'inzu hari uburyo buhari bwo gutega amazi mu ibyo byacukuwe kugira ngo bafate amazi atangiriza ibidukikije ariko ku buhinzi nabwo hagombye kuba gahunda yo gutega amazi bakayobora amazi kuko aborozi bashyiriyeho icyo bita damu ni ahantu bacukura icyobo kinini noneho bakabikamo amazi inka zikabona amazi mu gihe cy'izuba ndetse bagategura n'ubwatsi bubikwa kugira ngo inka zitazasonza mu gihe cy'izuba none rero bigaragare ko iriya gahunda yagiye mu bworozi nayo yagombye kuza mu bantu bagategura amazi igihe cy'imvura amazi bakayareka ya mazi amanuka mu misozi ariya yangiza imyaka hari uburyo bashobora kuyayobora amazi akajya mu mibande bagacukura imyobo bagashyiraho isima amazi bakayabika igihe kirekire bagategura ibigega by'amazi mu gihe bakayazayakoresha mu gihe bayakeneye urumva rero iyo ni inama nziza minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yagombye kwibandaho bakigisha abanyarwanda uburyo bwo kubika amazi azakoreshwa mu bihe
Radijwi ry'Amerika
dufite ibishanga dufite imigezi minini dushobora no kuvana amazi mu bishanga epfo mu mibande tukayazamura imisozi ariko tukuhira mu bihe byose tukabona umusaruro
mukomeje kumva Radijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda n'ikiganiro cyanyu muri isanga niko se Damien hari byo biraganisha ku rwego rwa politiki ariko ntituje mu bya politiki ni kubyerekeranye n'ikibaya cya Nyabarongo akagera gutyo gihora mu makimbirane cyane cyane n'igihugu cya Misiri ndibuka yuko muri za 1945 hari icyo nakwita nk'ibiganiro byo kugira ngo Rwanda rurebe ukuntu rwakoresha ayo mazi na rwo mu rwego rwo kuhira mbese rwo kuyakoresha mu buhinzi mwamenye aho bigeze muri imyaka yose ishize.
Nukuri Thomas aho ngaho sinakubwira ngo hari ubumenyi ngifiteho ntabwo kugeza ubu nongeye kubikurikirana ngo menye izo negotiations ziho zigeze gusa urumva ni gahunda nziza leta yari ifite kugira ngo ari amazi akoreshwe ntabwo nzi rero aho ubwo bwumvikane bugeze.
Ndagushimiye cyane. Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga, bimeze bite ku biciro by'ibiribwa by'ibanze n'ibiribwa by'ibanze bimeze gute mu Rwanda? Nicyo kiganiro turimo tugirana na Ndizeye Damien, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECOR. Kuri telefone dufite Kwizerimana Ahmad na Gatolika Mozart. Duhere kuri Kwizerimana Ahmad. Kwizerimana,
yego Thomas Kamirindi,
urahumbeka?
Nakwihanganira akavura karimo karagwa hano biyoga mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego, ni inkuru nziza.
Ndagira mbaze umutumire na kuntu bazagerageza bakavugana na leta y'u Rwanda wenda ikagabanya imisoro ku biribwa by'ibanze, urugero nk'umuceri n'ibishyimbo, bakagerageza uburyo bagabanya umusoro ku ibyo bicuruzwa wenda bituruka hanze nka kawunga. Kuko urebye usanga premier sécurité ni iy'isahani umuturage
umutekano w'inda.
Umutekano w'inda niwo mutekano w'ibanze wanjye. Ukuntu bavugana na leta wenda bakazakuraho wenda nk'imisoro kuri ibyo biribwa by'ibanze, cyangwa se bakareba ukuntu leta yateza imbere ibintu byo kuhira ubuhinzi bugatera imbere. Murakoze.
Ibyo kuhira twari tumaze kubikomoza ariko Ndizeye Damien ashobora kugira wenda ikindi yongeraho, ahubwo ikindi cyo kugabanya imisoro ku biribwa araza kukigusubiza. Ariko rero tubabarire, tubanze duhamagare Gatolika nawe agire icyo avuga hanyuma Ndizeye abasubize rimwe. Urakoze cyane.
Yego
Gatolika. Gatolika
mukomere Thomas Kamirindi,
urahumeka?
Turabumva neza cyane.
Genza ahura ariko ibutsa umutumirwa aho uri.
Njyewe ndi mu majyaruguru Igicumbi ho ni mu Rwanda.
Yego.
Noneho njyewe nyunganizi ashyiraho ikintu kibitera kenshi na kenshi. Ubundi ibishanga mu bishanga by'inaha mu majyaruguru byinshi bajyaga bahingamo nk'imboga mu gihe cyo kwa kane, noneho no mu kwa gatanu, noneho zikera mu kwa karindwi. Noneho aho hantu henshi bange kuhatera ibiti, hamaze guterwa ibiti, leta ibibonye iravuga ati bategeka kubirimbura ibiti bimwe, barabirimbura bakajya bahahinga imboga. Muri iyi myaka ishize imboga zari zongeye zaboneka mu gihe cy'izuba, zarabonekaga muri aya mezi.
Yego,
nabwo muri aya mezi asa hari igihingwa bita icyayi. Icyayi rero ni cyo bari gutera muri ibyo bishanga hose, nicyo gihari nta n'igihe ibiribwa bitazabura, ahubwo bitewe muri aya mezi mu gihe cy'imvura ibiribwa bizajya biboneka. Ariko igihe cy'iki kwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani ni cyiza, mu kwa cyenda n'ubundi no mu kwa cumi usange ibiribwa bizajya bibura, bizongera kuboneka nko mu kwa cumi n'abiri.
Urakoze Gatolika we.
Yego.
Umugoroba mwiza. Ndizeye abo rero Kwizera Imana na Gatolika wabumvise?
Nabumvise. Nabumvise, bose bafite ibitekerezo byiza, ariko nshingiye ku byo Kwizera Imana yavuze kugabanya imisoro ku biribwa by'ibanze cyane igitekerezo cyiza kandi leta nayo irabizi ko ari byiza ko hagabanya imisoro ndetse nyeka ko ku bijyanye n'ubucuruzi imbere mu gihugu ntabwo bishyuza imisoro ku biribwa ahubwo igikorwa ni uko bakongera nkunganire ku bahinzi b'ibiribwa ngandurarugo kuko ibihingwa ngandurarugo n'ubundi ni ikibazo kigaragara cyane imbere mu gihugu ko bikomeza bibura kandi uburyo bikenewe cyane muri ibi bihe bikomeye niyo mpamvu leta yagombye gushyiramo imbaraga kugira ngo ifashe bariya bahinzi babashe kubona umusaruro uhagije imisoro rero nk'uko yabivuze ni ngombwa leta yagombye kwigomwa nubwo leta yacu nta handi ifite umutungo uretse umutungo wa leta ni abanyarwanda abanyarwanda nibo bagomba gusora bakishyura byose kugira ngo twiteze imbere ariko mw'iyi minsi kubera ntaho bavana twavuga ko n'ubushobozi bwo kugura ibiribwa ku isoko buri hasi cyane imishahara ntiyongera ubuzima buragoye cyane ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko urumva rero niyo mpamvu Kwizera numva igitekerezo cye nkaba mbishimiye ni inama nziza atanze mu by'ukuri ibiribwa ku isoko leta yagombye kureba icyo yigomwa kugira ngo aho abacuruzi bacururiza iyo misoro barebe ko bayigabanya kugira ngo tubone ibyo kurya ku giciro kitunogeye ariko ntawe ugiye kure aho leta yagombye gushyira imbaraga cyane no kongera ubumenyi mu buhinzi kandi urubyiruko rwose rukitabira igikorwa cyo guhinga ndetse abanyarwanda bose bakumva ko ari ikibazo kibangamiye abanyarwanda ndetse tukumva ko tugomba gushoramo imbaraga kugira ngo umusaruro uboneke ku bwinshi kandi tubone ibyo kurya kuko hari ukora hari uwize ufite akazi hari umuhinzi twese icyo kibazo kiratureba muri make rero icyo navuga ni uko uretse na leta n'abanyarwanda bose muri rusange barabona ko izamuka ry'ibiciro ku isoko rikabije ndetse twagombye gufata ingamba dukorera hamwe twiteza imbere kugira ngo ibyo kurya biboneke imbere mu gihugu nk'uko rero yavuze umuceri na kawunga turebye ku mutekano w'inda nibyo icyo ni igitekerezo cyiza umuceri turaweza imbere mu gihugu igiciro cyarazamutse ndetse n'umuceri uturuka hanze igiciro cyarazamutse rwose Kwizera nakubwira ko nk'abavugizi cyangwa nk'abahagarariye abaguzi rwose icyo ni igitekerezo cyiza leta yagombye gukora ikagabanya imisoro kuri ibyo bihingwa ngandurarugo kuri ibyo bicuruzwa bituruka hanze cyane cyane ibyo kurya umuceri n'isukari ndetse n'amavuta Gatulika nawe rero wa Gicumbi
yego
nawe hari ibyo yavuze ku bijyanye n'ibishanga bateragamo imboga noneho biza guhinduka babivanaho bateramo ibiki none bamaze kubona ko bibeshye bongeye kugarura gahunda yo guteramo imboga icyo ni igitekerezo cyiza ahubwo icyo navuga ese abo baturage koko baritabira neza kugira ngo izo mboga ziboneke mu bihe byose haba igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba nyine ni bwa bumenyi dukeneye bwo kumenya kuhira ibihe byose kugira ngo izo mboga zere ibihe byose kandi zigere ku banyarwanda bose ikindi kibazo kigaragara rero wenda imbere mu gihugu ni umusaruro uboneka mu turere tumwe na tumwe ariko mu tundi turere ntibigereyo hakenewe rero ko n'uturere dukorana mu buryo bwo gutangira ibiribwa biboneka imbere mu gihugu kubera ko hari aho bitagera nk'ubu abacuruzi b'imboga i Rubavu bararira ko umusaruro wabaye mwinshi cyane ntibabasha kubona kugeza ku isoko ugasanga i Kigali bakeneye izo mboga zera Rubavu ariko ntizihagera mu buryo nyabwo kubera nyine ya makuru atabonekera ku gihe bwa bushobozi buke bw'abahinzi kugira ngo babigeze ku isoko nyine ugasanga abacuruzi aribo bunguka kandi bafite amakuru ahagije urumva rero ibyo byose ni gahunda ya leta nyine igomba kuzamo kugira ngo ifashe barabahinzi babashe kugeza ibihingwa ku isoko, ibiribwa ku isoko. Urumva ikiro ikiro cy'ibitunguru Rubavu ubu ngubu kiri kugura amafaranga 20, hari naho kiri kugura amafaranga 2. Urumva ni amafaranga make cyane, babuze aho babiganisha, byabaye byinshi. Bimwe barabyambutsa Kongo, Kongo bakabambura, kandi hano Kigali birahenze. Urumva rero ayo makuru yose niho akeneye umurongo, akeneye guhabwa umurongo w'aba bahinzi bagafashwa kugira ngo ibyo kurya bahinga bidahombera mu murima, ahubwo bigere ku isoko kandi bigere ku Banyarwanda bose mu turere twose hirya no hino.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Isanga, umushyitsi ni Ndizeye Damien, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa DECOR, umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda. Maze rero kuri telefone dufite Eli Marshall na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu ba wihanganye, none duhamagare Eli Marshall. Eli,
karame karame,
urahura komeye
nawe neza kamirindi we?
Yego yego. None se wabwira umutumirwa huri?
Ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, usha ku ngingo.
Yewe rero ku kibazo cy'ibyo muri kuvugaho cy'ikibazo cy'inzara cyangwa se cy'ibiribwa byahenze ku isoko, bisigaye mbona biterwa n'ubuso bukeya mu Rwanda dusigaye duhinga. Byongeyeho kandi barashaka yuko ngo dukoreshe ibintu bya made in Rwanda, barangiza ubuso bunini bugaharirwa guhinga ibihingwa biri cash crops, ndetse biriya bizana amafaranga. Birengagije ko hari ibihingwa abaturage baba bakeneye gusarura bajyana mu rugo bagahita barya, bagashyira mu nkono, bakagaburira abana, kuko ntabwo wajya guhinga igihingwa kizera mu myaka ibiri kandi ufite abana mu rugo ngo wumve yuko icyo kintu hari ikintu kizakumarira vuba vuba. Nicyagiwe ahantu wahingaga ibishyimbo, wahingaga ibigori cyangwa n'ikindi kizagera aho ngaho, ugasanga bibaye ngombwa kujya ku isoko, kandi wari kujya guhinga muri bwa butaka wahinze n'ibyo ngibyo, uburyo inzara igomba kugutera uko byagenda kose ufite umuryango mugari.
Yego,
ikintu numva leta yagakwiye gukoraho, yagakwiye kureba igafata zone imwe bagashyiraho igikorwa cya irrigation, nk'uko bakivuze hakabaho ibihingwa.
Irrigation ni ukuhira
ibihingwa, bikuhirwa bikajya ku isoko vuba vuba, bikaramira abaturage batabikije muri rusange, kugira ngo umuturage umwe ahinga igihingwa azasarura mu myaka ibiri itatu, undi agahinga munsi y'urugo gusimba azarya mu cyumweru kimwe. Urumva ni ikibazo gihari ku isoko, ngembo ni impamvu ariko leta yashyizeho ibihingwa byo gusarurwa mu gihe kirekire.
Eli, urakoze cyane.
Ndagira ngo kubose bazare uburyo baruhindura, noneho hazabeho gushyiraho ubutaka bumwe buzajya buhingwa, agakora irrigation ku gihe runaka gitoya, ibyo kurya bikaboneka.
Ye, urakoze cyane rwose Eli, umugoroba mwiza.
Urakoze nawe.
Ye, noneho duha umwanya na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we,
nawe neza nyakubahwa Thomas,
uracyahumeka rwose.
Komera cyane.
Hari hashize utunsi.
Utunsi twari dushize, ariko n'ubuhoro ntabwo ari ikindi kibazo.
Ikibagabaga muraho.
Kibagabaga turaho, turakomeye, turashimira Imana, akavura n'akazuba byose biri kuboneka, n'akayara kubera ko ibiciro ku isoko umugani birazimbye, birahenze.
Komerezaho rero.
Bo, hanyuma rero njyewe mbona kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo by'inzara mu Banyarwanda, iyo urebye usanga mu bihugu byateye imbere hari ukuntu bakora, baba bafite inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ku buryo burambye. Ku buryo burambye nshaka kuvuga nko kugasanga niba muri cya gihe ibirayi byeze ari byinshi bikagura ubusabu, aho kugira ngo bitangire kuri make bikajya mu nganda bigakorwa bigatekwa, ku buryo umuntu ashobora kujya kugura muri supermarket ibirayi bihiye aza ari kurya cyangwa ashyushya gusa nta kindi kintu. Kuko ikintu gituma tugira ibibazo by'inzara ni uko iyo byaguze make bipfa ubusa, byaba byanabuze, ugasanga ni ibibazo bityo bigahora ari ibintu bisimburana iteka. Uyu munsi byabuze, ejo byabonetse bipfa ubusa, ugasanga ibyo ni ibibazo. Ariko leta iramutse idufashije n'abafite n'abashoramari bakomeye bafite ubuhinzi bwagutse bugari babanditse uvuga ko bahinga bagasagurira amasoko kuba hano mu karere ka Nyabihu hari hari uruganda rutunganya ibirayi rukabitunganya mw'ifiriti ariko biza kugira imbogamizi kuko ibyuma n'imashini bazanye batunganya ibirayi by'ubwoko bumwe icyo gihe nabwo ngira urwakoze igihe gitoya nk'uko dufite inganda z'amata rero ari ukuvuga ngo barazanye haje ubuhinzi muri iyi sizoni bwabonetseho kugira ngo bugurishwe make hakuno minisiteri y'ubucuruzi n'inganda igishyiraho ibiciro bavuga ati nta biciro bigomba kurenga aha nta biciro bigomba kurenga cyangwa kujya munsi y'aha haje igihe byaguze make bigatunganywa bya bintu bitunganyijwe mu nganda bikabikwa icyo gihe byazajya birunganira muri cya gihe mu Rwanda hari amezi tutejeje urubavu bari gutaka ikibazo cy'imitungo ariko wabonetse uburyo ubutungo bitunganywa rukabikwa igihe kirekire ntabwo waba ari kubaguza mu gihe nta Kigali n'ubundi kiro ni igihumbi cy'ibitunguru ariko ahandi babuze iki babuze ariho babishyira urumva ni ikibazo ubwo rero numva abashoramari banini nabo bavuga ko barengera abaguzi ibyo byose babihuje bakabikomatanyiriza hamwe none igihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ugatunganywa ibintu byarushaho kuba byiza noneho bigatuma igihe ibihingwa bitabonetse tubasha kubona ibyo kurya kubera ko inganda zabitunganyije zikabizigama ntizoherezwe hanze
twagira yezu
abuze tukitabaza n'ubundi byandi byo mu nganda
ye twagira yezu ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane mugire ibihe byiza
yego nawe
sawa
ndizeye reka duhere kuri twagira yezu kubera ko azanye ikintu kinkoza ahantu nkiri mutoya ndi ingimbi niga mu ishuri ryisumbuye abarimu batwigishaga ibintu bari twiruka nk'ari ko muri mu mashuri yisumbuye ntabwo babinjira mu mizi cyane ekonomi geografi ekonomike batubwiye ibihugu byari bikomeye byezaga ibintu byinshi cyane birimo ingano tuvuge ariko ugasanga birahabwa ibyo bihugu simbivuze reka mbitsinde n'akazi kabo nuko ugasanga barasabiriza inkunga z'imigati z'amafu mbese kugira ngo bashobore kugira nabo kubaho neza kandi beza nk'ingano nyinshi ikibazo ngo cyari transformation et conservation ni ukuvuga nk'uko Marcel abivuze guhindura kugira inganda zihindura nyine ibihingwa zikabitunganya ukuntu noneho rero hakaba n'uburyo bwo kubihunika ku buryo burambye none mu Rwanda icyo kibazo koko kimeze gute ko yavuze n'uruganda rwari rwaratangiye rukaza gufunga bite mbese ibintu byo kweza hanyuma mu Rwanda baga ibihingwa bakabikora neza mu nganda bakabibika neza ku buryo burambye none igihe cyangombwa bakabishyira ku isoko bimeze bite
ni ukuri ndashimira twagira yezu atanze igitekerezo cyiza nibyo koko leta yagombye gutekereza muri ubu buryo bwo gushyiraho inganda zitunganya ibiribwa cyane cyane biriya biribwa byangirika kuko n'ubundi mu gihe cyo gusarura hari byinshi byangirika bigatuma rero umusaruro uboneka ari muke ku isoko ku bijyanye rero na conservation nk'uko abivuze hari inganda zagiye zifunga zibitangira hari n'uruganda navuga ko ari conservation y'ibitunguru naho bari bayubatse hariya rubavu umurenge wa Busasamana ariko imashini bazanye ni nk'aho aho kuzana imashini yumutsa kugira ngo ibikwe igihe kirekire ahubwo bazanye imashini iteka bigacya noneho bikangirika kurushaho urumva rero abashoramari cyangwa ba rwiyemezamirimo nabo bakagombye kwigishwa kuko iyo babahaye isoko kugira ngo bafashe abahinzi aho kubakorera ibyiza ahubwo bakorera ibibi ubungubu urwo ruganda rurahari rubereye aho ntacyo ruri gukora kandi abahinzi n'ubundi baracyahinga bya bitunguru bikangirika niyo mpamvu nyine bagira umusaruro munini cyane ariko ntibabone isoko aho babicuruza kiriya ni ikibazo kigaragara kandi kimaze iminsi ariko na n'ubu ntikirabonerwa igisubizo aho rero abahinzi bakomeje kuha babarira ndetse bagihombo gikabije. Inganda ni ngombwa, ubungubu dufite inganda zitandukanye, leta yashyize inganda zitunganya kawunga iraboneka ku bwinshi, ariko na n'uyiboneka ntabwo dufite umusaruro uhagije wahaza abanyarwanda bose. Urumva rero hagombye kongera n'utuganda dutoya mu turere hirya no hino, utuganda twa kawunga, utuganda tw'imboga, utuganda tw'ibikomoka ku bworozi, byose bikunganirana kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije cyangwa bihagije abanyarwanda. Muri make rero igitekerezo cya Twagirayezu ni igitekerezo cyiza, ariko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisiteri Minagri ibyo babitekerezaho, kuko hari byinshi byakozwe, hari n'ibikomeje gukorwa kugira ngo izo nganda zigeho, ahubwo ibibande abaryiyemezamirimo bagomba gukora ibyo bintu wenda ni bake bafite ubushobozi bwo kuba bashinga inganda, ariko nk'uko abivuze hari icyo cyagombye gukorwa mu rwego rwo gupromotinga inganda, wenda bakaba basonera bimwe na bimwe kugira ngo abiyemeje gushinga izo nganda bazabasonere wenda igihe kingana n'imyaka ingahe kugira ngo batangiye kubasoresha. Ikibazo gihari ni uko wenda rwiyemezamirimo ashobora gutangiza uruganda uyu munsi rutaramera amezi atandatu bagatangira kumusoresha, nabyo rero bishobora gutuma rwiyemezamirimo batishora mu bintu nk'ibyo kubera iyo bishoyemo bahomba bagitangira. Muri make rero inganda zaba igisubizo cyiza cyo gutunganya ibiribwa bikabikwa igihe kirekire, noneho cya cyuho twari dufite cyo kubura ibyo kurya kubera umusaruro muke, cyangwa mu gihe umusaruro wabonetse ari mwinshi ukangirika, inganda rero zaba igisubizo kirambye kugira ngo twihaze mu biribwa kandi umusaruro ntukomeze kwangirika. Muri make
rero
tubize neza Twagirayezu, igitekerezo ni cyiza, ariko kubera n'igihugu cyacu wenda gifite ibibazo bitandukanye mu bukungu nacyo kizweho, ariko ntabwo kiragera ku 100% ku buryo twabona inganda zihagije zo gukora zo gutunganya ibiribwa mu nzego zose.
Ndizeye wabanjirije Twagirayezu Eli Marshal yakomoje ku kantu k'ubuso bukeya bwo guhinga mu Rwanda, byo icyo kibazo cyabonerwa umusubizo, cyabonerwa igisubizo gute?
Ubuso ni buke, abanyarwanda turi kwiyongera, icyo nacyo ni ikibazo gikomeye Marshal yagaragaje. Nyine kubera uko kwiyongera kw'abanyarwanda leta wenda yashyizeho uburyo bwo guhinga ibyo bita land conservation, byo guhuza ubutaka, noneho abantu bagahinga hanini igihingwa kimwe kirayise cash crop, guhinga bagamije guhaza isoko kugira ngo babone amafaranga, noneho babashe kugura bya bindi bidabasha kuboneka aho batuye. Iyo rero ni gahunda ya leta kandi nacyo cyari igitekerezo cyiza, ariko nyine urabona ko iki gihe kitari ku kw'igisubizo bitewe n'igihe turimo. Niyo mpamvu rero biriya bihingwa ngandurarugo, ubundi kera bahingaga ibigori bakavanga n'ibishyimbo, bakavanga n'ibijumba, ugasanga ibijumba bireze bategereje ko ibishyimbo bitera mbere, bategereje ko ikijumba kera, yamara kwera bakaba bejeje n'ibigori. Urumva rero wa muturage yahoraga yeza buri gihe akarwanya ya nzara tuvuga iki gihe. Ubu rero kuba harabayeho iyi gahunda yo guhinga igihingwa kimwe kirayise cash crop kugira ngo ahingire isoko, noneho umusaruro cyangwa amafaranga avanyemo abashe kugira ibindi, bya bindi biri kuboneka. Rero ubu ngubu rero turi kubona kitaba igisubizo kirambye, ariko kubera ari gahunda ya leta ihari nyine abantu bamaze kumenyera, niyo mpamvu nyine umusaruro uri gukomeza kuba muke, kuko bya bihingwa nyine ni bya bihingwa bimara igihe kirekire ku butaka, bikaba byamara neza ngahe, bakaba bahinga kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka urumva icyo gihingwa rero ntabwo kibereye abanyarwanda urumva ni igihingwa gishobora gutera inzara kuko igihe kijya kwerera umuturage aba yahasonze
Radio Ijwi ry'Amerika
ari umuntu ushonje gahunda rero nk'uko Marshall yabivuze hakenewe noneho indi nyigo igaragaza igisubizo kirambye cyo kurwanya inzara ihari
Radio Ijwi ry'Amerika ndabona dushigaje iminota mike cyane kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore na Ruhamya Remo mbere yuko mbaha ijambo nagira ngo mbanze nsome ibitekerezo by'abantu babiri babanywanya ijwi rya Amerika banditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu umwe ni Nsengiyumva Sylvestre ati mu Rwanda naho ibiciro byoduga kandi muvuga ko ruri mu bihugu bya mbere muri Afrika ubutunzi buguma bwiyongera naho Byukusenge Ismail yanditse nawe kuri VOA radio yacu ati guhahirana n'ibihugu by'ibituranyi nta mananiza ari ku mipaka byakoroshya izamuka ry'ibiciro ndetse no kugabanya umusoro ku biribwa haba kubiva hanze y'igihugu ndetse n'ibyo mu gihugu noneho ro duhamagare umusaza ngeze ndore Umusaza we.
Ndakumva.
Wari wabuze. Nuko mu magambo make cyane bwira umutumirwa uri hanyuma uvuga ijambo rigufi cyane.
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kose kuba tumejeho byinshi byiza. Byinshi yawe turubwiye ikibazo cy'ibiciro ahantu hose kirari mu Rwanda gusa. Ariko rero namubaza nk'akantu k'amatiro gatoya cyane ku bindi gihe cyarangiye namubaza ati yagira iki n'abahinzi kugira ngo umuhinzi atazongera guhura n'ikibazo cy'ibiribwa kugira ngo wenda ku isoko bibonekemo yabwira iki yagira iki nayo miti yabwira iki n'abahinzi kugira ngo n'ubundi buhinzi bwe akomere ku buhinzi bwe bugumeze mu ntebe n'imbere
ye urakoze cyane umusaza noneho duhamagare Ruhamya Remo Ruhamya we
yego ndakumva
urakomeye
ndakomeye ndagose
nawe nzi kuri Kigali noneho gusha ku ngingo wihuta
yewe reka n'igitekerezo
kigufi ariko
n'igitekerezo ngira ngo ntange
ariko kigufi
leta ikwiriye gutanga ikintu bita ibishanga abaturage bakabihinga ibishanga ubwo ndavugira njye aho nkomoka mu karere ka Bugesera ibishanga bikwiriye ikiyaga bakabihinga bakabyima abashoramari bakagenda izindi mari bajya kubishoramo turasangiye ibishanga ngo ni ibya leta ngo bagiye guhinga n'imice
ye urakoze cyane ye
ikibazo cy'inzara kigeze kigera gute kiva
yego ndagushimiye cyane Ruhamya we urakoze cyane
yego
Nuko ndizeye Damien mu munota umwe dushigaje ubwo ngubwora aba bantu babiri wababwira iki bamaze guhamagara
aba bantu babiri bamaze guhamagara uyu musaza ndetse na Remo harundi ariko wabuze ku kuba u Rwanda ufite iterambere rirambye
agomba kuba ari umurundi kuko yanditse mu Kirundi
ninde
yitwa Nsengiyumva Sylvestre
Sylvestre rero cyo yavuze kivuga ko u Rwanda ruri mu iterambere nibyo u Rwanda ruri mu iterambere ariko ntibivuze ko bidashobora guhura n'ingaruka za COVID-19 iriya ni ingaruka yageze ku bihugu byose ntabwo ari igihugu gishobora kuvuga ngo ntabwo gishobora guhura n'ingaruka ziriya ntambara ya Ukraine n'u Rusiya kuba rero twarahuye n'izi ngaruka ni uko isi yose yahuye n'izi ngaruka mu Rwanda rurimo mu kuvuga niba twari turi mu iterambere dufite ubukungu bufite icyerekezo ariko dushobora gukomwa mu nkokora n'izo ntambara ndetse na COVID-19 ibyo birashoboka rwose nta gitangaza kirimo kuko ni biri ku isi kandi byageze ku bantu bose ku isi ku by'umusaza yavuze rero inama nagira abahinzi ni uko bahindura uburyo bw'imikorere navuga ni uko abahinzi b'abanyarwanda ubundi bahingaga barahinga mu buryo bwa gakondo kandi dukeneye ko bahinga mu buryo bwa kijyambere technologies ku buryo bahindura imyumvire noneho bwa buryo bahingaga bategereje igihe cy'imvura ngo ariho bahinga ahubwo bakumva ko bagomba guhinga n'ikindi gihe cyose bakuhira bagahinga bakeza ku buryo bwinshi ndetse bakeza bakoresheje ubutaka butoya cyane kuko hari ibihugu tuzi bihinga ku butaka buto ariko bikagira umusaruro mwinshi ndetse bigasagurira amasoko. U Rwanda rero nubwo dufite ubutaka butoya tukaba dufite abaturage biyongera umunsi ku munsi, niyo mpamvu twagombye gufata ingamba zo kuvuga tuti bwa butaka buto dufite reka tubuhinge uko bumeze ariko noneho duhinge ubutaka buto ariko dusarure byinshi.
Ndizeye Damien umunyamabanga nshingwabikorwa wa DECOR. Yego Ndizeye Damien, ndagushimiye cyane. Nibutse kuri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda, ADECOR. Namwe